to the nation. I feel it to the nation. Right, to the nation. Manja chikwatonga chimanja bibebe ngabinonya ukwata bakazi bambimwe muzine ubaibwe zipana nekule timumenyewe owa polisi bakukwata muleke ayate moto
kusayansa na wale kamba sorwa chisimwe ni wewe 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 ni w